Taka nini na mimi si mashini jui cha mumeni weka mwenye kiti savara si wawili siwezi gawa mwili na sikumbuki tukizali wanga wawili kila mahali muenda na panda miti juluku ni fiti pesa ni nyingi ustani mini fala na weka ngari siti jui lo joru funguo ni bibi girl you know I'm on it yeah I'm on it yeah let me be so honest yeah so honest yeah money Shorty's on my phone. Everybody's talking, but I'm not Dangote. Believe you alone. Taxi unalipa nyumba ni za loan. Na burudika na